It's DRT.
Yogo on the best.
Nikuwa kondisha huwa nguo na tayali nisha kuoga. Na kama penzi ndiridia, ruksa zidisha kuniroga. Katoto sura mashallah, uwacha ni kusifie. Sijajaliwa pesa ila kibaji, so acha ni kuimbie. Mimoyo chapa chapa, nimelo alo. Saseme nini sasa, wakondo nshakuwa.
Mikuwa koti la lila, nimelewa lewa. Nilipoteza dira, ukanweka sawa.
Mwenye rangi ya dimu, sangita. Metro black ikala
Chelsea down.
Yeusi kabisa, siyo ya karorite.
Chelsea down.
Karangi kake bomba, kama mka. Yeah, Chelsea down.
Chelsea down.
Ila nimena sabara, kwake Chelsea down.
Kupenda Chelsea down.
Zako moyo kilema nipe magongo na mini tembe. Saya sujema sinema ukafanya wanizome. Zile raha unazonipa mwenzako minazidiwa. Sijamanisha upunguze ziongeze, nizidi changanyikiwa. Kwa konta baki ndia kusita kibota, nifungie kama teja na sopa. Au kama mtoto na pota, hata ukichelewa mintangoja. Nimekupa vyona masivi, masters EHD. Sio diploma, baka degree. Mana nakupenda hivi. Mwenye rangi ya dimu, sangita. Metro black ikala
Chelsea down.
Yeusi kabisa, sio ya Caroline.
Chelsea down.
Karangi kakibomba, kama mka. Yeah, Chelsea down.
Chelsea down.
Ile nimena sabara, kwake Chelsea down.
Nakupenda Chelsea down.
Wakondo nshakuwa
mikuwa koti.